Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde midam alalbare jitti lewru avril hitan 2025 sakrabo gondum hedaade heejude amen de lende mangal mudum akal jon o fummi calminam sanne dari bangal himme yurmerale lede amen di holtama wiide jawdi kasindinaani e mudum fa darono on odo himme yurmerale hitan 2026 ka sa fecci dum pecce temder jeenay tan won ko heba yubine no huljiri wiide fedde o chande biiru golle galleji amen mawdi kanyum ka wana hun newinde feyi nyaadugol dum won ko yimbe heewbe kanyum en ka ardinta haya andinde tam wiide gol do nyaadugol ka won ko suudi e mudum coro mudum saatu ko yimbe andana gorobe dara fam e le zoom sur amen yalam hande don sen ka boroji dum joga non kiide hande bisimno modon hedaade dum holiti dum om jomdo kabaruji de fuddata do ko nawri bangal himme yurmerle hitande an leedi amende le hitan 2026 fedde o chande holiti wede jawdi ko be kasindini faabe ngada o do golle ka sa fecci dum pecce temdere jeena tan won ko be kebi moobure le lebbi tati arandereji hitande non won ko be koddi won ko be koliti el tongal ma wotere ne be jaltini le 30 le lewru chabantate go o lewru mars bettindu anditin holitinde om tam wiide tiddala bilido o do imma daraka an holita wiide leedi amende al hal mo woni mudum le nyalama hande o wana ni ko newi non Moussa ɗum won ko Moussa Malle Sissou ko heɓani am dow majjum ɗo feytango Ousmane Niali Boly
o golle waɗama yalla ɓe darano wonɓe tiɗallaji ko yaawi reynude wonɓe ley caɗele e sakkade bonandaji eɓe ani wallude himɓe million tatton e ujunaji temere jetton ley ko ɓuuri himɓe million joyo hasindimɓe wallede batte rafindenago e heyɗere ley malli ndi jawdi anawara ko ɓuuri millionji dollar américain temere joyyi e capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi hono hakke milliard ngaji sefa ko ɓuuri temere tati e noga e go'o ko yaata millionji dollar debbe sappo e tati hono hakke ko ɓuuri milliard ngaji noga e jeenayi sefa woni dartateɗi ɗon ana hawra ley temedere fuu jeenayyi hasindimɓe wallede ɗo e timmode lebbi tati arandeji hitande 2026 nde faɗum laato ucca holitiwide ɗi imadaraji ɓurata waɗede ley sarlingaji capanɗe jeenayyi e jeɗɗi ley temedere e debbe sappo e jeenayyi gonɗi ley leydi meɗen ndi fewtugol e ɓuytugol mballinguji jawdi e ɓeydugol hasindingoji leyɗen gelle sarlingaji debbe e joyyi goni ɓadiɗe heyɗere bonde
le onɗo wattu goto fuu yimɓe hewɓe kañum en ka ana wondi eggude iwde jonde mum emle nokkule kewɗe le leydi amen ndi ko ɓuuri yimɓe temdere o kañum en woni eggube iwde jonde mum emle ngallure gundam ɓeɗo yimɓe kañum en ka jogui iwde le onɗo nokku caggal ko yimɓe jogui ɓe kaɓɓoɗeɓe ko anditaka ko woni hippilo onɗo nokku altine timmoɗo yontere ɓettide fa keeɓen famtare anni ko kanko Hamidou Abdoulaye Maiga o goto e goto ñuɓɓinowo to golleji ɓiliɗe himme yurmere wi keƴƴaɗo amen gonɗo to ɗo woni Mahamman Baba Bangu ɗo festango Ousmane Niali Boly
jeena neguji hono bambari maaro jundi fa yottade sukkara ana hendu kulantereji goɗɗe caggal ɗon dan e mawɗe ɗiɗi moƴinama e mbawi jippinede e ley muɓɓen komin jiiɗi ɓe moƴina nokkuji ɓe mbawi wonde joni o e himɓe temedoron e noga e jeegom kameɗen miccintina ko wallira ɗon yoɗum himɓe capantaton e jeɗɗon tan Baba Galle mo suudu mon suumi o waɗi noddago yalana heeɓa faabotoɓe yala ɓe endu ana gaɗa hono ko laamu o
waɗiɗon
leydi amen ndi hono leyɗel keddiɗle adnaro allah ndu yambini kañum ndu jiɗɗi lewru avril ɓettino ñalawma keeɗnaɗo adnaro allah ndu cellal sisil cuɓaɗo e muɗum o woni mbeyɗodiren juuɗe amen fa daronɗe cellal mballe lugagoji gonduɗi waɗede yalla e ɗum heeɓa huncanede hoore fewde e majjum mi tewti andude hono cuuɗi dogotoruji gonɗi le kredoji amen ɗi gollirta hoɗo fuu woni caɗele ɗeɓe gondi fewde e muɗum le ñalawma hande o fa keeɓen famtare anni ko Yaya Zankunari kanko woni laamiɗo gollirgal ngal ɓe noddirta fédération nationale des associations de santé communautaire leydi amen ndi ɗon fenascom kanko howi Issa Oumar Tougola ɗo fecitan Ousmane Niali Boly
la principale cause
rafi gollugol asa kongaji ana fawi sanne ɗo rafindena gonɗo le nokkuji ɗe ko hani daranede yo wallude kanankoɓe sembinde gollidal dartude ko wonle nokkuji ɗe fa yettade immadaraji ja leñiɗi hollitingol ko heɓa waɗede daranade du keeɓe banggal jawdi hollitinde wiide ko dartate goɗɗo ana hendu golloɓe joguiɓe faamu e gollirinde bembe ande ɗe saabi ɗum nafa muɗum ana mawni sanne handen kañe daranade cellal le leydi meɗen ndi fuu e jayndi mum
tirage au sort kanna hayeɓe ɓe ngala duuɓi sappo e jiɗɗi golle muɗum waɗi alalbar nde nokku mo noddirta keer anani leydi égypte leydi amen ndi kañum wonno ɗiɗoɓa e le piiɗe ɓettiɗe ana le guɓal se o tawtam tomo leydi angola tanzanie kañum e mozambique ɗeɗo piiɗe kañum ka waran waddere leydi maroco sappa capantati e sappo e tati lewru mai yaade ɗiɗi lewru juin garoru ndu
Stijo Tamani, projet mo fondation Irondela, don Malido, e Golidim e Mudun, Teleji, e Radioji, Irtel, Mofava Mun Itira, Union Européenne, Suisse, Royaume-Uni, e Kanye Coopération Espagnole.
Le galleji amen di o meedi nande wiide wam sara goto kanyum ka wana neddo newi do fey hay o mo o nyangi san ne du hay neddo nyangere ne o ardintane ka kulleji kewdi won ko suudi coro mudum hono no holitiri em lala jara touré le odo zoom sir mo Ousmane Niali Boule nantinda o jom
sini nyaadere yo haro chaldi baba galle Burayma heban no bar jare kange na jama ko tagulaade ke sababu fo noddire arawandu nyaadundu leede ande mabbe tay do jabbori fu hala hala bongul sombo sukabe handen kanon o yeggi tata wiide bibbe makko joyombe ana biira fa gasi o wi o don boyiide sukabe e jattara kuna suudu an telefone nyifete ila 7h kikide bibban worbe na yombe hakkunde bembal dewte e do juddigel tan won ko jeeta dum ben biyan debbo goto o yaldata sawana ya de l'école soudou an birgo lobbol ana wodi dou won ko tapirata becce makko kanon baba galle Burayma anda ko suka mudon gondi sabe an gada golleji bondi dio andana de andene fu ana andi don bete goto wi lamburu do lanidino fo wajo baba galle Isa gorko mawdo goto diana de darni mo do fuddano hala heyi mi halante gonga Burayma adan yala biyo gorko arandeji o waylitan suka be rewbe yontere funa mo jogi kileji soudou ma goddi biyo ma debbo an wonde prince suka bondo tagu gondo diande nenu mi nyaage acci min pofa sarabe andon wiide bilude sukaabe mudon wana do ni birude be kantidal e munyal e hokkindide hakkilaji e sukaabe mudon dundu an haani wattenede hakkille
sakrab dum mi kaddata e kabaruji amen dimi jooti am san hedaade mi fanje fe nokkude seeda mi jogoni am dum yawtira amen magazine de saha leedi amen di rewbelbe imadraji mu en di kanyu en ka wana ko yirano wodir fey le yimbe to yimbe hewbe beedade bande fina tawa fa yotto worbe bambe be wetti dal billare ko watata do beedo rewbe homo fu kanyu ka no yiri o do golle le magazine amen mo le magazine amen mo kanko rahila tu sumana hebani em do majum o anni ko hebani em do hendu festango mi kany e Ousmane Niali Boule en ki region
ana tiidi halde hal habantobe hakkeji bibbe adama en le mali tawa inde adam dikko o debbo baro hakke duubi 33 hokki yonki mudon fuddo woltinde gonne hakkilaji mudon ko yata duubi 15 joni le wattu marube ana fandi ko dokkete hala jom suudu makko Ousmane Maiga ana yeli tawede hedde makko yalla ana wallama yottaade do yidi yaade
il est très important que
ana hanu ko minem worbe min gada ko woni bawde amen fu fami darono rewbe amen iwde halaji di yimbel yogabe wiyata dum yim halaji abiraabe yogaabe ana wada so worbe yogaabe salo golle rewbe mu en mid andi jaati wiide chaadele ana e golle o ngadum hana fi hadde be wadde o do golle
en obstacle
feudi e halaaji bondi jilbe jime lamuke gonde foftere ana walla ko buri duubi 54 joni habo jom suudu mudun iljima lokkuan kabantodo hakkeji bibi adam en leeleedi chaad
le poids
tawangal darde mudum ana mawni san le nokkule amen de ana hanu ko yembe ni joodo mudum seeda kullu wo tuskoy ko sendi em le nyalama ande o no oyroy fu iwanto na do buytoto sanne an haani ko dati ittetum lato sababu e juude rewbe daranaade hore mu em ko yidi kay haltude ko woni wi mu em worbe yottike kaddi mu em rewbe ko mun ko do an haani ko jeewe jonka min kamide holibe sanne le on do golle
genre ko mo ndi
do yarinde dun no mojiri kaltidal darnde mudon ana mawni sanne dun holti wiide moktar si jom suudu Aminata Makko Traoré horeje walde wadobe taykondo le mali wi makko kaltidal ana waawi sembinde nyibal feudi e halaji himbe
multiple
bay worbe kany em hatta rewbe le mu em yottad nokul kewde le imma dara mu em le hakkile mabbe debbo ana haani heddad tuudi tan hinno sukabe mudum darono suudu mudum e hakkile aminka debbo yo neddo timnido ana haani ko faabedu yidde debbo mudum wana faabade dum ele ko yidi tan debbo so hebi leedi fu woni kebo worbe haana fi falade hakkune rewbe mu em kany ko yidi wadde ana haani tan be kaltida e mabbe
communiquer
haltidinde ana mo isane dun woni ko holti wiide jangino tewdo docteur Aboubakar Hassan jom suudu colonel Marie Zika o médecin obstétricien du kane administratif délégué commune Inyame fewde haboji kewdi di jom suudu makko o wondi wasata watude koyde makko wallude on sini an hasindini
c'est toujours important de
kaltidal nafamu dum ala mawni san le kaltidal tam gorko andata hudum way wadde fa faabo gendum ele golle mudum faabaade gendum wona e hala tam golle do an haani ko jukkine hen
misalu min mede jabani bamde debbo am mi naba dum e neleji mudum fu mi gendam ardinami
une priorité pour moi
le di balli nguji di be gaderta le junjunka be worbe anan darani walde jom cuudi mu ben yalla anan jutina faanaaji mu ben